What did a body go 49? Much emotion. Go to iPhone.
Akumangwazi, anfekere.
Mamuna ndili naye koma siwanga.
Siwanga.
Nakampanga post munziwe koma siwanga.
Siwanga.
Of course timavana koma.
Siwanga.
Of course magonda na koma.
Siwanga.
Of course timavana koma.
Siwanga.
Walira party kumayadi.
Anfekere. Ukabwela kwa tunga di usapiti. Zima ndi wao. Ukamapita. Timafeteka. Ukamapita.
Ukamapita.
Bena maganiza zoku jeta.
Konda ine.
Udiweo zingo.
Konda ine.
Uiwale saga zago singo panga saini.
Konda
ine. Goma goma male di mana gada konde inu.
Ay 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 ay.
Goma goma male di mana gada konde inu. I wish you gonna kala wanga, wanga wanga, usadi wa mashie andaga zanzanga, mene sanditziwa, ine mawatziwa, walira padi kumayadi,
anfekere,
mamuna ndiri naye koma siwanga,
siwanga,
nakampanga post munziwe koma siwanga,
siwanga,
of course timavana koma,
siwanga,
of course magonda na koma,
siwanga,
of course timavana koma,
siwanga.
Walira party kumayadi.
Misozi ya bad. Wabangula bad. Misozi ya bad.
Walira party kufore na.